King of Music.
Oya sinakurenganya, no. Nanje sinakwirenganya. Twari tukira bana. Nitwamenye kirezi twambaye. Najyaga nkura karira. Kane bukani kosa wakoze. Ubu nibwo mbona bwarugana. Nukuri mboga zibona bana.
No memories of what we had can go away. They keep hunting me. They keep hurting me. I can't move on. Uza kunda nukura rahirwa nukura gira imana n'umunyamahirwe. Uza kunda azagufate neza kukubura biragatsindwa azabaza njyewe kubuse. Kukubona uri kumwe nundi. Ese biza nsaba iminsi cyangwa biza nsaba imyaka.
Icyo nzi cyo ntibizoroha.
Ese ubitekerezaho cyangwa nijye ubikwibutsa. Ese bikubaho ngurumbure. Do you ever think about me too? Cause I think about you every day. Will you ever leave my head one day?
No memories of what we had can go away. They keep hunting me. They keep hurting me.
They keep hurting me.
I can't move on.
Now
uza kunda nukura rahirwa nukura gira imana n'umunyamahirwe. Uza kunda azagufata neza kukubura biragatsindwa azabaza njyewe kubuze. Uza kunda